Uhlanzekile ukhanyisa amehlo ukumesaba uJehova kuhlanzekile kumi naphakade. It revives the soul. Thy testimony is sure. It makes the wise people simple. Thy precepts of the Lord are correct. They rejoice the heart. Thy commandment is pure. It enlightens the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Thy ordinances are true, more to be desired than gold and sweeter than honey. Go on,
go on.
Esinganakekile akekho umuntu ongaluthambisa ulimi lugcwele isihlungu esibulalayo ngalo ulimi sidumisa uJehova ngalo ulimi siqalekisa abantu emlonyeni munye kuphuma izibusiso neziqalekiso umthombo wamanzi awukhiphi amanzi amnandi kanye namanzi ababayo bazalwane bami luyisitho esincane ulwimi kepha luyaqalekisa qaphelani ulwimi ngalo ningangena ezihogweni. Second one is love thy neighbor as thyself. Umzwakhe uyabonga. Umzwakhe ubonga uJehova. Mbonge mphefumulo wami uJehova. Ja God Allah. Mudimu mveli ngangi dahubao. Shikwembu. Ndolibu angamanda mudimu wanga. Ndolibu angamanda mudimu wanga.
Go on.